waayadun damba iyo waliba habaadada ayaa bilaanto walkubaradaasa dhammaan dhinacyada walbarashada sida qur'aanka kariimka iyo onka baradaayanga qaab online ee mu'asasada ansaarul qur'aan oo ku mid ah mu'asasada laka barada online-ka qur'aanka kariimka iyo waliba walku dhigdaayana hooyooyin iyo awlaadiyo iyo oo rooganga gurisho xiliyada fursad iyo liyinga gudoomiyaha mu'asasada ansaarul qur'aan lkariima faadima maxamed nuura oo dhawaan la magacaabay gudoomiyaha isku xirka bilaanta walka baradaas mu'asasada alqur'aan lkariima ayaa ku hadalay muhiimadda bilaanta iyo in lata barashada qur'aanka kariimka iyadoona sheegtay in iyo ka shaqeeyayda xiriirka ku dhexeeya macalinka iyo gabdho walka baradaayanga mu'asasatul ansaarul qur'aana
gabdho horta maybaan qowday hob ilaahay er in ogolaad mayba faday inyo shaltabkio badan aan suubiya inyo isku dhaafan oo mayla eraay lays hariiri oga maalinkaasna lan dhimin dacwo in sheegan gabdho waayo meergaas sin isku bahan ma bahan kanagdaana gruubka baba oo waana ka jaran laakiin maqana jooganaqdaa markuun saas daraadee yaaniina walan qowda faday hob ilaahay rsdeen macalinka mee ayaa megulu mayba dheeray ustaad cabdifitaa cabaas aadam yeleere ha gabdho maybaan gruuba laniska jeene haddii lanis baahni waayo meela laska balansada laakiin hadda qaabkun wala ka baradaana may tahay hamiinka gruubka laha gale hamiin kastu hamiin sabti ilaa isniin cashara lqaaday arba sabti isn ilaa talaada cashara la qaaday arba subi jeer kamiisnima qaar jal ha mayle mayban galaana aadi gruubka dhan waa isku kulmeeno saasa jeen galaan life codigan galaan qur'aanka kaleys leh hadda ku koobni oo hadda walkalmee ku kordhin waa qur'aanka baba ini hata barashadiiba dadka cadkaata maa gabdho markun hadda qur'aanka leh horta hadda sidii lambarada la weda maahan hadde xadiis kalma gabdhoona gabdhoon horta mayba lahaa qur'aanka ilaahay in dayacdeen lahaa ilaahay subxaana watacaala qur'aan shaylanki barada ininka camal falay yalanku baanya haddan mayba lahaa qur'aanka barada mayleeraa usa shaaob ilaahay er qur'aanka saytanu ka dadaal yanan inku baahani oo mayleeraa usa sabi adka barad geeg waayo ida fadhiida wol barada hadda un qaab oo idaan fadhiina dhiifna hitaa wol baradahay markuu unanan inku baahani unuu ka dadaal gabdho mayba lahaa gabdho maylera gaar ahaan soomaalida mayba lahaa gabdhoosho
haana kumid ee ardayda walka baradaasa mu'asasatul ansaara iyo weliba ku sheekayana sidiiyo an baradaayeen qur'aanka kariimka iyo oo naagmahad nagenga macalinsho oo beeslaanto walka barowa
qur'aanka madyana madrasada madyanaa ka biiray horta qur'aanka makasaana maasha allah haddii eeda eeda an baradi runtii walanbaahayni inti qur'aanka nala barada waayo un ku xuruufo ma baradi jarna haddii xuruufo yala noo dhasaay maasha allah
dhibaatada ooda kiikuwiinayta ada kula kulantay barashada qur'aanka meeta
maasha allah haddii qur'aankan haddii dhibaatana kula kulanyo ma jarta laakiin maybaa ka dadaalayhin inay oo qur'aanka sidii oo sideena kasii barado fada ka dadaala insha allah maasha allah maalin qorti eedeedani la dadaalaayo eedeeda olnin fahansiyaayo
awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaaga meeba leeray umayma aweys xasan way banaa ku jeedee mu'asasatul ansaar qur'aan maybana baradaana qaab online ahaan qur'aanka ma baradaana marka hore may baradaana qur'aan kariimka baradaana online ahaan ka baradaani maybanahayna kaasatan dhanka haweenka ma baradaani maadaama lanaeli gabdhoo ma taraayo unta ku batiilina guraayi meba unen hansuurna unen gabdhoha nu ku baraarujinayna qur'aanka walfeylayay qur'aanka daawo qur'aanka walwal buu geeka ilbaab walba dadan fure maadaama u saas ay uneyna mayba ka dadaalaan sidan ka hilmaan oo dadkan aan ku dhugna saas daraadii may balanaa qur'aanka ay xoojiyoy inaan hadda barada qur'aanka mayb waa faa'iida isuleeya muhiimad isuleeya maadaama dadka umumada ogaayna qaar isku kumaya qur'aanka babane malayaan inis walwiin ee laakiin qur'aanka eedan weyni qur'aanka mucjisuu dhatis daawo ka jarta waayo ilaaha subxaana watacaala beer wey nazilu min alqur'aani maa huwa shifaa oo kinka toosan walaaga saas daraadii meelnin weelayha aragna ha wal lacag emay koofado ilaa jirta salkii bare mabalena ustaa cabdifataax ajaari xasanaad laan kuu kornaalagsi
mu'asasatul ansaarul qur'aana iyo weliba bilaan badana beeslaan ayya ka baraase habka onlineka si korlanka qaada xiftinta iyo barashada qur'aanka kariimka iyo fahamsho